Alanine up on the track.
Zafara ni uzuri wako wanangu, Zafara ni ubaza koti bakwangu. Sina kiki, sina mikiki, nifungue jela, jela ya mapenzi. Saffroni uwalangu chanua, Saffroni na kupanyota chukua. Nivalie kanga moko, nipige magoma moto, hatupoi wa moto, kikendi magoroto. Nisha mwaga mbolea, Saffroni walangu chanua. Nisha lipalilia, nyukiwa sije dandia. Kweli mapenzi ni dawa, yamenishika pabaya. Na mvua ije, na mvua inyeshe, na uchanue, na upendeze dunia nzima. Saffroni uwalangu chanua, Saffroni na kupanyota chukua. Nivalie kanga moko, nipige magoma moto, hatupoi wa moto, weekendi magoroto. Nisha mwaga mbolea, Saffroni walangu chanua. Nisha lipalilia, nyukiwa sije dandia.
Je serai là pour toi jusqu'à la fin des mondes. Oh, monde. Oh, des mondes. Adé, adé. Adé, maman. Adé, adé. Adé, adé maman.
Jijima Aluatan Cheche.